Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Ikhoti wawukhona chi mhlakufa abantu wazini ngempi yamakhumbi. Ikhoti wawukhona wama mhlakufa abantu wazini ngempi yamakhumbi.
Mangale zonda babu ya ufa.
Ikhoti wawukhona zonda.